ekkitinol capanɗe jeeɗiɗi e goowol kangol wonete balɗe ɗiɗi marɗi saman Lukka jeetati Matta sappo e tati. Assalamu aleykum on soobiraaɓe heɗitooɓe, min kofni on be innde Allah jawmu salaama giɗɗo koo moye faama e ɗowo dow laawol goongaaku ngol o maɓɓiti e o heɓa salaama goonduka be maako haa foroy. Min ceerake gartuki amin hannde nga waddango on siriya mon ka laawol goongaaku. Nder siriya men caalika, en faamnooɓe baawɗe jawmiraawo Iisaa kaaɗaayi herɗe annabo en kaari. Iisaa keewɗo baawɗe Allah ceniiɗo, o laatino baawɗe Allah ceniiɗo koo cuɗe ɓanndu neɗɗo. Ngam maajum waɗi o foti o wolwana henndu de'ita, saatana ginnawol dogga nyawnda yimɓe nden ummitina maayɓe. Hannde fahin min ngiɗi tokkitingo nder linjiila ngam nanen bana noy Iisaa jannginiri ummatooje be balndi. Iisaa ɗon no famtina goonga e balndi ngam ɓurna tokkiiɓe mo. Anndugo wolde Allah laataaki ko ɓe ɗaɓɓititta. Iisaa nyawndaɓe ɓuranan ɓe hokkeego ndiyam ngeetam digam Almasiihu, ammaa nden bo o nyawnda hakke gonɗo nder maɓɓe ɓillayɓe. Caka yimɓe ɓe woodi no ardiiɓe diina Yahuuda ɗon ɓaɗito Iisaa Almasiihu ngam ɓe nanngiramo be haala yaake to o jannginta yimɓe. Kanjum woni sabiida o ɗon no jannginiraɓe be balndi, e to ɓe luttiɗi be fukaraaɓe maako o ɗon fassitirana ɓe ɗi fuu. Allah yiɗi koo moye annda goonga ngam hisa, ammaa to ɓernde neɗɗo hallunde Allah ceniiɗo wanginantaamo goonga koo ndeye. Ko Allah yiɗi kam ɗaɓɓiton goonga bana yimɓe ɓurna yimɓe ɗaɓɓitirta jawdi haa be hokkugo yonki maɓɓe. Kanjum woni ko Allah wi'i nder binndi ceniiɗi be hunnduko annabi Suleymaanu, to a ɗaɓɓitika bana cardi, a tefika bana ndesaaje nyukkiiɗe, nden kam a faaman ko woni kulol jawmiraawo, a heɓan anndal Allah. Onon heɗitooɓe hannde, on yiɗɓe goonga ɓuri ceede malla ko nanndi e jawdi ngonndi? Wolde Allah goonɗunde ɓuri margo saman nder ruuhu e ɓernde mon naa? Tema on annda noy ɓernde mon wayi yeeso Allah. Nden kam useni keɗite kadi banndol demowo, banndol ngol jawmiraawo Iisaa be hoore mum wi'i. En ɗon jannga nder linjiila Lukka haa fasluwol jeetati. Binndi ɗon mbiya, yimɓe ɗuuɗɓe diga gure feere feere ngari mofti haa Yeesu, nden o wolwani ɓe banndol ngol. Demowo yehi ngesa ngam o saaka, nde o ɗo saaka aawdi feere soli sera laawol. Yimɓe njaaɓi ndi, colli boo cuɓti ndi, aawdi feere boo soli haa pellel kaaye. Nde aawdi man fuɗi ndi yoori law ngam walaa peewol, fahin aawdi feere soli caka giye. Ɗe mawni diibe maari, ɗe ɓiɗɗi ndi, ammaa feere soli haa lesdi mboondi. Ndi fuɗi, ndi mawni, ndi rimi, gawel fuu rimi teemere teemere. Nde Yeeso timmini wolugo, o wi'i be sawtu, marɗo noppi fuu nana. To pukara'en Yeeso jamimo ko balndol ngol yiɗi wi'ugo, o jaabi, ndaa ko balndol ngol yiɗi wi'ugo, aawdi ɗum wolde Allah. Woɓɓe feere nanndi be sera laawol haa aawdi soli, to ɓe nani wolde Allah, Ibliisa wara wiifta bolle man nder ɓerɗe maɓɓe ngam taa ɓe nuɗɗina ɓe kisa. Woɓɓe boo nanndi be pellel kaaye, to ɓe nani wolde ɓe njaɓande be seyo, ammaa ɓe accataande tabita ɓe nuɗɗina wakkati seɗɗa. Non to jarri beeki wari ɓe njoofa. Aawdi ndi soli caka giye boo nanndi be nananɓe wolde, ɓe ndilla ɓe acca laruraaji e yiɗugo risku e belɗum duuniyaaru ɓiɗɗa woldego nde nafata. Aawdi ndi soli nder lesdi mboondi nanndi be nananɓe wolde, ɓe njogoonde be ɓerɗe laaɓɗe boɗɗe, ɓe mbanginira nafuuda be muñal. Aamiina. On paami balndol ngol kadi na, be goonga ɗum laati balndol marngol saman masin. Ngam maajum Iisaa ɓuri sembiɗingo yimɓe be wi'ugo ɓe, marɗo noppi fuu nana. Nder balndol aawanɗo woodi aawdi e lesdi. Ko aawdi yiɗi famtingo? Ɗume jawmiraawo Iisaa wi'i? Aawdi woni wolde Allah goonɗunde. Ko lesdi yiɗi anndingo kanum boo? Kayri ndi ɗon holla joonde ɓernde neɗɗo. Oho, wolde Allah laati bana awdi mbondi ngam nde yere e nde mari dalila rimugo kuude boɗɗe nder ngendam meɗen. Amma ɓernde neɗɗo ɗon bana lesdi ngam nde laati saatunde en numo ɗum seɗɗa, waɗi geɓe lesdi noyi tawuden nder baldol ngol. En ndarino awdi saakama nder bille feere feere nayi ndaaɗe. Yebre awdi gondi yanino haa sera laawol caatungol, yebre feere bo yani nder korkaaye, yebre wonde yani nder giye, e nden awdi gondi bo soli dow lesdi mbondi. Aran kam be baldol ngol Isa famtini ɓurna yimɓe duniyaaru mari ɓerɗe caatuɗe ban laawol mahaangol. To ni laatake awdi soli dow laawol caalinangol, ɗume laatoto kadi? Awdi ndi heɓan fuɗugo sakko waɗa ɓendal loore na? A'a, awdi ndi fuɗata hokkata ɓendallooje. Yimɓe njaaban awdi ndi malla colli cuppandi. Bana ni ɓerɗe yimɓe ɗuuɗɓe mba'i, ɓen marɓe ɓerɗe bana lesdi ndi ɓe njaaɓata dow mum, ɗum ɓen ɓe kakkilanta bindi annabo'en. Ɓe ɗo kakkilana al'aada kaakiraaɓe maɓɓe tan, kanjum waɗi wolde Allah gowndunde marata ɓendalloore nder ɓernde maɓɓe. Fotan kalbana awdi njanundi dow laawol ndi heɓata mawnugo sakko hokka ɓendallooje. Ko laarani lesdi ɗiɗaɓri, Iisa wolwani nokkuure marnde korkaaye. Lesdi laatindi korkaayeri nandi be on janngannɗo binndi ceniindi wakkati seɗɗa nden seyorooɗi. Amma seyongo neɓata ga wolde Allah nastay ɓernde maako. O laati nuɗɗinɗo nder sa'a tan, ngam to caɗeele tawi mo o wudina goonga, sey o so'ito to o wonno be jawɗum. Yimɓe ɗuuɗɓe ɗon bana ni, wolde Allah luggay nder ɓernde maɓɓe. Kamɓe ɓe ɗon ngelo manoore yimɓe dow nde Allah, kanjum waɗi wolde Allah laati hunde meere haa gite maɓɓe, kalkal bana awdi colndi dow kaa'e ndi tammaaki nafugo. Ɓaawo maajum en tawi lesdi marndi waana ban ko nandi e gi'e. Ɗume laatoto to awdi yani caka gi'e? Awdi ndi hokkan ɓendalloore na? A'a, gi'e ɓiɗɗandi nden kaɗandi dabare. Ko paameten kam, lesdi marndi gi'e ɗon holla ɓernde on nanando wolde Allah. Amma numoji duuniya estooje jawdi e tokkitanaago belɗum ardinamo nden haɗamo jaynitaago e margo ɓendallooje maare. Ɓurna ɓiɓɓe Aadama ɗon mari ɓerɗe ko nandi be lesdi marndi gi'e. Kamɓe ɓe ɓe ɗon numa, oho, nyandere goo mi tammi janngugo binndi annabo'en. To mi heɓi wakkati mi heɗititto wolde Allah, to Allah jaɓi. Amma seydan anndi fakkat on tammaaki heɓugo wakkati man, ngam nyalde fuu wardan be caɗeele muuɗum tammiide jaalaago hakkilo e ɓernde mooɗon. Suuno jawdi hoocan on hoore, on ngaɗan luumo, soodu sorritiɗɗum, janngu, ekkita, ɗoyɗi e ko nandi e maajum. Ngeendam neɗɗo laatoto keewɗam suunooji kaɗanɗi mo ɗaɓɓititgo goonga Allah ceniiɗo. Sakkitto man waade wuddoto sey hooca mo nyannde feere. Nyannde man o senndindirta goonga e fewre, nden boo anndugo goonga ɓaawo maayde nafataa on koo ɗume yaake man. Ga wakkati tuubu saalake nden halkere laatanto on haa foroy. Ko laarani awdi nayaɓri, en ndaari awdi colndi dow lesdi mboondi nden fuɗi waɗi daɗi e hokki ɓendallooje. Sey jawmu ngesa soɗi be seyo e ribi bo juru ngam o heɓi ƴamde ɗuunde. Lesdi ndi ɓe aawi dow mum e ndokkundi ɓendallooje laati on nananɗo wolde Allah be ɓernde laamnde jogoonde, nden nde rima e muuɗum goongaaku e ngeendam nduumiiɗam. Bana ni laatanto koo moye nanuɗo wolde Allah be yankinaare. Wolde Allah hesɗitinan ɓernde maako nden hokkan mo duŋayeere jooɗaago nder laamu Allah haa foroy. Ɗo woni nder dammuɗum ko Iisa yiɗi ekkitingono be balnol demoowo. Wolde Allah nanndi be awdi mboondi e ɓernde mooɗon bana lesdi caatundi. Ko haani waɗeego kadi hidde ko goɗɗo aawa dow lesdi caatundi? Sey ndi irte. Remooɓe fuu ɗon anndi ɗum. Nonnon bo ɓernde fottanande Allah ɗum ɓernde miccitittoonde e nufantoonde bolle maako, taskiinde koo ndeye ngam jaɓugo bolle Allah ceniiɗo laatiide aawdi mboondi. Ɓernde fottanande Allah ɗum ɓernde jabande wolde mako be yankinare. Dum kanju woni ko bindi andinta. Sei ko moy fu yawa nanugo, amma ta o yawa wolugo. Ngam majum gudine hallende e kude kallude fu. Tubane Allah, jabe wolde nde o awata nder berde modon, ngam nde wawan hisnugo on. Noi bernde mon wayi, on marbe bernde yankininde, taskinde jabugo ko Allah wiyata nder bindi cenidi digam kundude annabo en mako na. Wolde Allah don mauna nder bernde mon na, malla bernde mon don bana nokure nde ka e heunde gie. Wolde Allah lati au dimbondi amma nde hokkan. Nde hokkande bendal loje ngendam e mo'ere so na nder ben nu'inbe nden dowtaninde. En jaho yeso jonta ngam heditago ballol gongol ngol Isa andini ummatore, dum ballol gene chaka alkamari. Bindi don biya, yo, yeso wolwani be ballol fere o wi, lamu Allah nandi be goddo mosaki alkamari nder ngesa mudum. Jemmare fere nde yimbe fudon dani ganyo mako wari saki awdi gene chaka alkamari mako dilli. Nde alkamari mauni wadi chammeje gene bombangi. Huobe jaumungesa angari mbimo jagorro na alkamari a awinder ngesa madana. Kwadi gene mbangi ton uwibe ganyo amwadidum. Huobe jamimo nden kama idi mindofa dena ujabibe aa. Gam to on don dofa de, on dofdan alkamari be maje. Ache dum furum benda hato sa i chodol wadi. Sa imajum mi wian so dobe, kape gene ngulede. Ama alkamari ka mopte ndi ha bembalam. Denye so achi imbe nasi sare. Pukara yengari ha mako mbi imo. Sifanamin bandol gene derngesa alkamari go. Uwi ibe, mosaki alkamari kanko woni bineddo. Ngesa woni duniyaru, alkamari woni imbe laamu Allah, gene dum tokkibe kalludo, ganyo mosakide woni shaydan, sa ichodollum nyalade darngal, so dobe bodum malaikaen, banabe poftirta gene, bengula be yite, bananondum latoto nyalade darngal bon, binet onnelan malaikaen murum, bengurtina hallube funder laamu Allah, bengudina bender yite. Ha ton, be mboyan, be kirjindiran nije. Amma sa imajum dota nibe Allah njainan bananange der lamu babirao mulumen. Mardo nopi fu nana. Amin. Bananika din der bandol gene chaka alkamari. Jaumirao Isa don nandina dunia bengesa alkamari. Demo bo lati almasihu. Au dimbondi lati wolde Allah iunde digahunduko almasihu. Alkamari, pudan dinder ngesa don holla ben lati be bipe Allah ngam sabida nutin kima bedo habaru bello mo almasihu. Konnejo awdo gene kallude chaka alkamari woni iblisa. Gene kallude wonete ben bengondai be Allah dalila be chali jabugo kubaruol belngol ngol almasihu waddi. Wakati jamde woni nyande kita ummatoje. Alkamari ndi be nastinta nder bembal don holla ben hebbe dungayere yedugo nder laamu Allah ha foroy. Amma genal kallungal ngal guletengal kanjum bo dum don holla yimbe wubetebe nder yite duminge. Onon heditobe hande noy on baika di bana alkamari malla ban genal kallungal linge berde mon nyande kita don wara alkalijo don dari ha dammugal. On taskita nibe fottugo be nyande ndena to ni on nuddini der mon habarol belngol gol garro hisnugo on yangata ndumika kandan ka en dalila hakkemen on maray haje hollugo hulugo nyalde nde keditoren mako Isa wiyata darandum nyalde nde o wi midon wiya on be gonga ko moy nani bolleam nuddini neldo yam bo hebi ngendam ndumidam kita nangatamo. O sala ke maide, o yotta ke ngendam dumidam. Amina. Useko mon bewatan go amin hakilo, to en meti hautugo. To alla mui en tokitina nder linjila ndene nanan banoy Isa nyamniri iburi yimbe ujine njowo betamseje joye lididitan. To ongo di jamde doko njangude na hande. On bawan windan go min halawol gonga ku bepe karan ruwa marwa Kamerun. Midol lornitarum. lawol gongaku be pekarantruwa marwa Cameroon. Allah barkidina on e walla on famugo ko nandon hande, nda ko Isa Almasihu wi'i, mardo noppi fuu nana.